sula munga tulere jidon.
Price Deva, Mr. Kapata.
Njaga love ina tubeyo.
Aba chaka zemwe na mwe namba kwa wola. Jennifer Musita zena mwa. Kuno kudigida kuchaka la teriola. Neka yihula yevu uza sune nanga. Kanku nyumizo bulamu waba superstar. Kole se moto kane ngoye mpya. Left the big wall kera kuchupa ncha. Nencha nenchera mpaka ncha. Sante tuzi tobera siva chambua. Tuzi jaburu nchi nabu yangu wa. Linda chokola chingo biwamvu ya. Tama nyuku jia tolina za kunywa. Kuchivuru wabula yo waba yebo wa. Bana baku menyeka tegu wesega blamu vote leko vuo wesega chaka labu chaka suki manye na gambienze
sula munga tulire jiru zijane mikwano jange jangu nejijo njaga lafe na tubeyo
kila kitu na chotaka chidi wano
sula munga tulire jiru zijane mikwano jange jangu nejijo njaga lafe na tubeyo
kila kitu na chotaka tulinacho emikwano jeni nabo nabanesiga mtutuka mchitundu tuchefuga wemu sala kone muja tubesunga Mike nyoka mbocha we chinyogo gacha choku nywa cholina kati tubalina tola banti ndibuze bagabula banaba wala banyenya rabigunda lina kuvane bundo kulaba komunda yogeza maruso loboza chakunywa subida mwala chana kuwemi mwa nemu saka la chiziwa tono Kampala veka sawo jolu limi reba nyumya damu saka lo limeva mchigunda ngaziwe zonga ziwojo wanojoge bunovula mbunyu mabo baboyo ya sala kotubeyo labula baboya nti
sula munga tulere jiru zijane mikwano jange jangu nejijo njaga love na tubeyo
kila kitu na chotaka chidi wano
sula munga tulere jiru zijane mikwano jange jangu nejijo njaga love na tubeyo
kila kitu na chotaka tulinacho
sula munga tulere jiru zijane mikwano jange jangu nejijo njaga love na tubeyo
kila kitu na chotaka chidi wano
sula